Ndiyazi uyakholwa, ndiyazi uyathandaza, unikela ngakokonko nako. Kodwa ngamanye amaxesha ingathi uThixo akekho uzokuphendula. Bambelele nkosini, xa kunzima uyambiza, xa kumnyama uyamcela, xa kumnandi uyabulela. Kuye bambelele zwini lakhe linamandla liyeyisa, uzokuphendula. Bambelele nkosini, uzokuphendula. Izwi lakhe linamandla, uzokuphendula. Uthembisile othembisayo, uzokuphendula. Hlala kuye ungasuki, ye kumthembeni nasekukholweni.
Uzokuphendula,
hlala ungasuki kuye, izwi lakhe. because it's faithful. Trust and believe in the power of his word. Uzokuphendula. Yeah.